Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɓe kabaru jame fulfulde talatare sappo e jeɗɗi lewru mai hitande 2016 jeena yamde sokidu studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗo Umar Waygal sakiraɓe on kumpiti tawide hitande nde ka ƴaɓɓiki wiide hono ko kaldade kawral ngal sinninale leydi meɗen ndi fa hannden guɓe ɗe no goddi e memidirde ley saaha leydi ndi ɓe kolli tiwide compis 15 ɗum woni kañe guɓe goɗɗe kasen ɓanɗe kaɓorde fa dentiroɗe ɓe noddirta ganda iso ɓe mbi gacca kañum addi memdeɓe ɗum woni ley saaha leydi meɗen darti fa tetaɓe toon kaɓorde ma wakkati joni ɗiɗo kay fali gacca tipitiriki ɗum caggal ɓe kolli tiwide yo wayde pamral tan waɗi toon wakkati joni ɓe mbidu jaam e deƴere warti to eɓe goddi e haldude leydi meɗen ndi wakkati joni ɓe kaaja yirwinde hono kabaru ande kese ley leydi ndi ko ɓatoto hono jangguinoɓe jande dow dowro temed ɗiɗon kañe garta famminede wakkati joni o faɓe ƴe yallah hono kamɓe ɗo ɓe kandi jangguinirde sukaɓe jangoɓe jande dow dowrnde ɗiɗo kabaruji dokkama keñen ɗo Bamako ɗo wakkati joni en kalan kabaru fiwgol ballon kanko noddirten Alan Ziresoɓe kolli tiwiɗo holli ɗum woni yuɓɓo inɗe makko yimɓel makko noga e tato yom kanɓe fiidude e ɗum woni leydi Soudan ndi farde mabɓe fiidude e Soudan ɓe kani fiidude ɗum woni koɓe noddirta macce amical ko e Nigeria le leydi France ɗi sakiraɓe ɗi wonon sebbe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete ande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde willi cakkita yontere nde guɓe ɗe memidiri kasele saaha leydi meɗen ndi guɓal ngal ɓe noddirta compis 15 dentungal e ɗum woni guɓal gongal ngal ɓe noddirta ganda iso kañi en kolliti wiide ɗum woni guɓe noddirtoɗe gaccaɗe kañi en adi memdeɓe nokku noddirto en daki e ɗum li laamu gosi o wakkati joni ɗum woni guɓe noddirtoɗe gaccaɗe ɓe tippitiriki ɗum caggal ɓe kolliti wiide ɗum wona gonga wayde pamral tan waɗi toon hakkude mabɓe guɓe noddirtoɗe ɗum woni noe compis 15 fa yotto yo goɗɗe kase noddirtoɗe ganda isoɗe ɓe mbi yimɓel gaccaɓe kañen darti fa tetaɓe kaɓorɗe mabɓe fa keɓen fantade keɗe Mouhamadou Sama Seko e Ousmane Niali Bouli
hooreɓe ganda iso kolliti yo guɓal gacca ngal woni camoyɗo dow mabɓe to daki toon leydi Gourmari commune Gosi taton woni keddiɓe ley Basi o ɗiɗonɓe gacca e goto mo ganda iso hooreɓe ganda iso ɓe kolliti ɓe to ana jogino anniya tetude kaɓorɗe mabɓe keɗoɗen Modibo Attaybe Sidibe dow faccitago Ousmane Niali Bouli
koɓe kolli wiide walde ganda iso nde wawa wondude mabɓe ley nokku o tawe ana tigui kaɓorde kinaɓen en joppa kaɓorde yimɓe gacca ɓeydu nattine les soldats si en Mali saabi ɗi kabaruji waɗi sababu Basi o
guɓal galcangal yeddi kala ko ɓeeto kaali ɓe mbihi ɗum yo rafi pamodiral hakkude yimɓele ɗiɗon guɓe ɗe saɓe mbini ɗum foof haballa agga Hamzata mo guɓal plateforme holliti wiide ko wiya guɓal gacca woni camoyɗo dow guɓal ganda iso ko hawnimo fa sanne o wii rafi pamodiral naati hakkude hoorejo ganda iso emo plateforme miilaɗo laamade guɓe ɗe foof mo ganda iso hollitimo fay goto e guɓe sema e plateforme laamaki guɓal mabɓe ngal mo plateforme o ɗum hollitimo hoorejo ka yo goto noon ley ɗum woni ko Basi o mawni ɓe pellodiri goto heddike bangal guɓal ganda iso goɗɗo ɗum barmi to guɓal plateforme fedde gacca holliti metti mum bangal Basi o ne mijjintini ɗum wiide haɓɓo foof wala hakkunde makko e guɓal ganda iso kaddal ana wodi wakkati joni o salla Basi o ana ñifa
kanko ɗum woni maɓe noddirta maître Abdourahmane Touro yo dunki ande honno kabaru tiɗalaji ɗi gori ley saaha leydi meɗen ndi holliti wiide ko guɓe ɗe memidirtoon wakkati joni o koye ɗum hollita wiide ɗeɗo gueɗe homo fu darto wakkati joni o fa tekkino fa gasa fa ko wiyete DDR ko ɗum wonon tetude guɓe ɗe fof kaɓorde fa ɓe daaki nokku gorso ɗum waɗi no guɓe ɗe fof kani heɓirton place holliti wiide ɗo tan haɓo ngo hani haɓɓade caggal muɗum ɗo wi wakkati joni aɗa wawi tawede hakkude ɗeɗo guɓe ɗi ɗum woni yimɓele an ley hen ɓe mbawanaka fe hunde kañen jata so memidiraya sakiraɓe ɗo mbawi trimi joji moɗo hen laame bemalande ngal min noddirta phase Facebook ngal hollitinde wiide ɗum wonono walde nde ɓe noddirta Asie Thie kañe wonde kase noddirteɗe Asie Tippo ɓe kolliti wiide ɓen kani hokkede ɗum woni wakkati joni no kani mahirde cuuɗi gouverneur en ley laamu menako kañe ley laamu tawde ni ɓe kolliti wiide ɗum woni to menaka to Almoussat Adji ko anni wattede ley hen ko ana yaha fa e millioji temedde jetti CFA wakkati joni o ɗo cuuɗele goɗɗe kase n gara mahede ley ɗiɗo réseau ngaji ɗiɗi kesi ley leydi meɗen ndi keɗe kanko ɗum woni gouverneur menaka o kanko noddirteɗe Dawda May gaw ko haali dow hen do foccitago Mouhamadou Sama Seku
nokkuji kiɗɗi kewɗi ana kanimo intinere salla iɗi laato gollirɗo gouverneur a ɗum hatta caggal joni mahugol gollirɗo kese gouverneur e région ngaji ɗi salla golleji riwere majji ana golle no yawiri e no haniri mbiɗen jeeli ɗum foof ɗum timma ley lebbi nayyi Almoussaɗaji ɗi foof ana hawra millioji temeɗe jetti e millioji tati kalisi CFA iɗi pecca hakkude mahugol gollirɗe ɗe kaki gollirɗi heƴoji e kañe jokicitagol golleji ɗi wonko heƴana ɗum kabaru humpitali Almoussaɗaji ɗi foof ƴogama ley wakkande furbande bangal heeƴo golleji yirwere kasindinaɗi no yawiri les sahal leydi men di e go noddira purge joni hibbintane didi
c'est la phase 2
be koliti widdu won le lamu tawdino o kalisiji kewdi kaani wattede ton ko yata milliard goddo kany e millioji temed na e chapande jena e sefa dun hani wattede ton kanko do noddu bidirte Ablaye Alkaidi gouverneur to medde to tawdeni to holiti widdu wakkati jono dido golli jan kaani yawnede fa golliji mabbe di kebano nyibira les réseaux tawdini on be koliti widdu on suudu ministre humnino kabar ndatudo yimbele joye ande le leedi medendi wakkati jono be mbiya be kaani famminde ko yata janginobe ujnere e temed jena ile leedi meden di dido kabaru ci ben dokki dun kenya wakande be ngado no kawtal mangal do pomoko do wakati jono be koliti dabade jena kani fiyede le faabe ja yalla hono yimbe le be kan nayirade bangal bangal nayirade anka ande kesse le leedi meden di tiagal mudu dubbe bi ko taguma si holliti wid le wattu jono do no sukabe jangobe jande le leedi meden di hewbe mabbe fu jabata yar dun to ande de ngorri to ande kesse de kede kanko no docteur professeur Assetou Founé kanko no suudu kanko no horeejo ministre en communi do kabaru ido golleji ko hali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
nous faisons face à un certain nombre de
andani tidallaji kewdi dimin kebanal dabare tafun lugaji di fuf kuncenaga hore yu kabaru be dande famu kadima en ande dun ne yata tiagal ande kesse jangobe amen kewbe ngonton be ngala famu ande kesse de jande literature be buri yubanadi faysu de jande yo ande non ede certi e komin kasindini ko so on nok watanaga hakile jo en famu ande kesse de be dan famdude bangal andal gongal ngal dum wadan dun hello leddati dabareji ande kesse leedi malide kambar dum min landini kawrtal to dunke en ande to tondita hakillaaji do dabareji kande fiyede
et de trouver des solutions
fa hande hirsugol daki jana wondi e matede le nokku medon be koliti wid nokku no dirtede mari babbu gudu wonon deede kedude bamako serede holitan wiyede won yimbe le nangabe ton le jamma alan jabbinodo be kirsano ton daki jibe do yimbe do wonon suudu birgad ndu be jojinto modi babbu gudu ton do kanyun fewni dido golli so nangi be do yimbe do holitave dido tewuji le lumo bamako do be anni waddude dum faabe ciottudo yimbe dido be fobe juude senar mangabe wakkati jono kede kanko no dirtede Abdourahmane Sangare yo jokko mer do nokku no dirtedo ngaba ko roko hali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
donc effectivement toutes les nuits ces jeunes gens
gonga jati bedo jokolbe ana pecci gube gube jamma fuf e be jilto le gure ngaba ko droit de jamma alande wattu fajiri woni ko be kawruti e yimbe didon droji dakiji ndonidi botoji tewuji e kohe dakiji didi goddi tawale majji dum wadi le badale wuro mugulumba nokku mun biyetendo jogolo bugu den woni ko be nabbe be gollirde mairie fadde mabbe nodude mangal padi sangare bugu tiagal dum woni ko gendarme e ngarani be tun dakiji tati di ka ngada ma le fourier mairie o mairie o joti fasane dokalbebe andani be dun nafa golleji mabbe di on dardebe dun tinade majji fa hande meri o hokibe dun fay mobile salem ko hinade golleji mabbe di no feewi be jaha dun nokuji kewdi
de notre commune et la commune environnante
fi gol ballon le leedi meden di kanko ekintino gubal malingal mobe noddirta Alain Ziré solitawe do yu holliti yubbo inde makko wakkati jono yimbele noga e tato gonde hen sukabe jokalbe kanbe fiide ballon malen hani fiidude e Nigeria li noga e jeddi lewru mehndu tiagal modu le nay lewru jendu be ngaram pide leedi noddirtende Soudan du Sud wakkati jono be mi won joueur kesso mata le golleji di dum won kanko noddirtede sek keita wiama wonno fiidi to Italy to kanko Alain Ziré so holliti wi tawede ben yalti le hen fu wakkati jono o fay hunde wayilti tay anniaji mabbe di kede ko hali do faccitango Muhammadu Samaseku.
C'est une période difficile cette période du
match. O wattu le juin anati di kabaru fa sanne. Yo wattu timmode championnat non, wattu dun do joueur en kewbe, i wata équipe mu en yaade équipe ngaji goddi. Hebbe dun ana barmi. Nde min jottike Paris fouf, min ngadan landinal. Min tewtan rentine joueur en be fouf, bangal match amen to Soudan du Sud. Tiagal dun dun golleji goddi dawrete bangal match amen nyande noga jide lewru to Nigeria tun. Fadde amen yaade ngalure Djuba batte match amen nyande nay leru juin du. Ko leedi Benin ita ko hatta min fiide no haniri. Min kinata ko ittugol mabbe ma hedugol mabbe kala match amen nangita juude didi sala miden kuntana di hore
c'est le meilleur match et la meilleure performance possible.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe je yallo don ni en les réseaux ngaji di wakkar joni en puddiram motti suudu baba be kolliti wiide do wonno walde be noddirta écrit zat wonde leleedi meden di wakkar joni be goddi e famin don yimbe le demobe gombe tombe tinno fati nawtiro to engrais je bondi di le majjube ngadi kawtal mabbe leyi alan jabbino do to motti to wakkar joni be goddi e famin de be do yimbe en fa je yallo hono kan hebirde ton awdi ju lobbi ko yata yimbe le chapade nayo daro gonno le di do golleji wakkar joni dubbe kolliti do no engrais je dan kan yafinede ton so yidute ngardan faado kaydo kawtal mabbe arande gal be noddirta demba ya nyagobe kolitiide gal do kawtal timmi to kayto le majjum wakati jono yoga halaaji funjo wiki do fina tawa ngabbe dido golleji walde humnine kabaru yirwere le nokko noddirte de medine kambe ngadi do golleji halaaji kewdu du kalaama to wakati jono jowidi do fina tawa wudute garanti minira faado bugundo be kolitiwi do no kaaje gonde tonde be bi won yimbe tato be kaaje sami do mudu en to buguni to be do yimbeele hollitaabe tato be fu keddiki le hen odo kasara wadi wakkati sappo yambe le majju ko yimbe gombe tonbe ceedi bi do no kamiyoji moddi be noddata ben ngaji di gonno bamu ton kaaje so de do kaaje chaami ton do yimbeele tato sutura mabbe du wadi do won nokku do be iwi do jaati wakkati jono do no kanko gouverneur gondo le odo reso yehi do won to walde sagon ton hono be do yimbeele no wori no yehi do odoni kibe sekirado katte nyalom hande kabaruji meede di mi joto sanne hedaade hejo jamme hollitindi wi de kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi